kulemye dina buli mulimu gwendina okukola babosi baba bankwana wengana ate nengobewa itakuyuzi kola nzita naye wiki nkola ye mweti nomubosi yansabe kwano mu supermarket mwenali nkola nga manager bosi yandibubyo kamala mbuye muli omwoyo yangamba omukazi omugoba mutamukolera ateke onze era omulimu gwa nnamadina nempitawo tafamboko abasajja kulaba bwati ekinyambye zempisa ennungi ekinyambye bwe bukkakkamu namugamba ti olina omukazi ebyokwana bijje mu bizinensi ndi mufumbo n'embaga yagwa ne batugatta kyekyo yali mugezi nantega akatego mu ofiisi mulage bajeti yaggalawo nandaga eryanyi kyokka abasajja namusaba tusooke twekebeze blood test yeyali kyonsi bwe natuuka mbasawo bweti ne bagamba mbadde mpete kyokka amagezi gakira amaanyi tafamboko abasajja kulaba bwati ekinyambye zempisa ennungi ekinyambye bwe bukkakkamu Ekinyambye zempisa ennungi.